themba lam lokuqala nelo kugcina. Sizidof samalahle simfudumeze zinqelelisa sebusika. Oligwinya lam lindihluthiseko lam beni. Baby, when I shall now, oh, I'm not the way, song in so good, so pillar. Why you leave sweet down? Oh, I'm not the girl, you know, fun and change it up for love. Baby, when I shall now, oh, I'm not the way, song in so good, so pillar. Samalahle sinfudumeze zinqelelisa sebusika. Oligwinya lam lindihluthiseko lam beni. Why you be sweet down? Oh, mna ndike wena ufana njengetofo lazi. Baby, when I hlala nam, kube mnandi we zonke iintsuku zophila. Why you be sweet down? Oh, mna ndike wena ufana njengetofo lazi. Baby, when I hlala nam, kube mnandi we zonke iintsuku zophila.
Oh,